jotamani halaji malifu
baruji amen e fulfulde
fulde miden altinere noga e jena e lewru juin hitan 2025 sakrabto gondom hedade heju amen de lende mangal mudum bete hande fu mi calmino am san leydi amen diana anni fa juina fedde ngaro wo daranade hunde fu ko woni buppi bangal yottingol kabaruji fedde no noddirta hoto autorité de communication kay maison de la presse kay en kana wondi wadde kaltidal hakkune mu en bangal majjum gal do kawrtal yimbe urbe leydi amen di senegal kay e leydi bene hawri hem gallure mobtinde kayun ka yontere mudum keenade fina tawa don kawrtal tatobane ka fuddi alkamsare noga e jeegom lewru juin hitan 2025 sisil cubaru hitan hikka o woni nawtarade fina tawa yel rewbel gombe tumbe kayun en kan heba darande hore mu en wakati basi konaari bangal pide balom konaari bangal basket min kala mahala basket hayebe min gala dub sappo e jeena jagabule em leedi am min di kanyu en ka fihi leedi serbi be gatti be baddi chapan jeddi didi be kebi baddi chapan jeddi sakra dun sammi ka waraji dun jogano on beete hande bisimna modon hedaade dum Oto autorité de communication kany e maison de la presse ana wondi wadde kaltidal hakkune mu em yella be kebo juinde fedde ngaro daranade ko leji fu ko nawri bangal boppi e yontingol kabaruji fana majjum yo le wi mabbe fana majjum le wi mabbe yo fa tewtude labinde fa labinde golleji nawri bangal yottingol kabaruji le leedi amende kadim em ande bangal yottingol kabaruji urbe leedi senegal kan e leedi burkina faso kany en ka wari hawri hem fa kebe famtar kede ko isa omar to wala hebanem do majjum do fetango modu sama sey ko isita
fanangal do karutal yomi jade tundirde hakillaaji yalla juinde gollurde hertanande kabaru seriaaji nantinobe kabaruuji malibe e wi dawda kunate jokko hore jo maison de la presse nyibugollonde do gollurde na hasindina sabi buppiji kewdi mata di wakkat jun o e le golle o
au cours de cet atelier
le o joda hala balde didi mi warma dukkundir hakileji honene ne walle ji warta juinde lamdi ana wada yalla fa handen walle ko noddirta seddek dum warta heddo ana tegino honene gollal journalist yartana ma sum warma juina kasin walde kessere hawne di lamdi me warma wada dum ciagal mudun me juina walde wotere mi wona golde faande yalla ne walde waran juina nato walde tan darne hore mudun ko wati naftirodi
gollira hakde holti wiide nyibugol gal do gubal yo jati sababu labbinde gollirde nantinobe kabaruji e wi gawsu kulibali rejo hak gollira didde keban gollididde gore fuf ele jangol hore darande mudun
cela n'empêchera pas
nous nata kon sabe hadde walde hak wadde imadraji hollitide sareaji hande jokkelle gule golaji dum kabaruji ga ne wallen an wawade imadraji watti fu so walle ko noddete organe de régularisation longi hollitude tati di ciuli radioji kan e journaliste en hande jokkude watti fu so wadi hunne ko hana wadede ga men ko bur sugulde am hannen yo dabirji fi'atan yalla pati bonalaji mate
tagal odo botu o maison la presse bami adi hollitinde gulirde nantinobe kabaruji leedindi yalla untende hore gal do gubal gal donta sanne wonande lobbe
dido kabaruji fu wana way heberdo beme ande tudo hello am Facebook na do compte X kawrtal tatoba yonter ke na do fina tawale li region mutika golleji mudum fuddi alkamsare noga e jeegon le region hitan 2025 gal do kawrtal fina tawa singaji kewdi hawrintini hawri e mudum le region mutti hitan hikka o sisil mo chubi o woni nawtarade fina tawa yella rewbel be kanyu en kan heba gollande hore mu em an heba wawande hore mu em wakati basin sudu meri mobti kanyu hebi odo hakkille fana majjum elewi mako yo tewtude wartide jam hakkune yimbe ele nawtaragol fina tawa fa keben famtara anni ko kejad amen gondol on do nokko mo nodirta ba moy komina hebani am do majjum do fetango sita sidibe mo do sama seko
le okolo mawdo wonko ne yembere ko nodite semaine culturelle et artistique wada le genn moti lewi fotibe ne yembere be holliti wi hono di yembereji ana joge daroga sanne ko nare bangal wadude jien dejere le genn moti ni
la semaine culturelle
gal lokortal na jogi nafa sanne den tourisme be da kulano warga en do do e bondo en wade be puddan war yimbe le gon dan hakki yontere gor fu dum hebata nafa mudu hunde mu ina sanne je sawmina hewtagol jam e gondal
tara touré goto e gollole mairie moti humnide kabaru yembereji holliti wina yembere ana hollita wi fina tawa ana jogi daroga mangal ko naari bangladesh je deejre hakkune jalleedi
l'objectif même de la semaine
fanda jati kawtal gal bur fufa mutal hore jile moti le ked anan holtinde yimbe wiide refnde na wuta re fufu yimbe le jogiti ha juju mun hana fi hadde yirwere region me hotogul jam deejre moti na waw jati hebrede kawrute fina tawa
le pidji fortade wadde cioggoji e jangunde rawben de kulleji ko faabtobe darna ko sappe ɗiwe goote e kulleji mawɗi ko waɗale ne yembere ɗum ko Mamadou commune hebɗi sijo tamani ƴiwde genne muɗi
ko nawri bangal milki sambe calɗi min kalama haala coupe du monde hayaɓe ɓe gala duuɓi sappo e jeenayi ɗo en e le basket fayeto piiɗe arandireje guɓal ngal ɓe noddirta AIS alliance des états du sahel golleji muɗum fu timmitimoɗo yontere ɓettiida Moussa Agma haha wonko heɓi hawrintinde en dow majjum keɗe mo woni Sama Sego
e les cartons mabɓe ɗiɗoɓal les coupe du monde basket sukaɓe keɓa duuɓi sappo e jeenayi leydi Mali ndi saami yesso Nouvelle Zélande e fiyama capanɗe jeɗɗi tati capanɗe joyyi tawene kamɓe jagabule en ɓe puɗɗi golleji ɗi no feewi ñalawma guɓuɓo o ɓe juuƴi goto foof banggal fiide serbie capanɗe jeɗɗi ɗiɗi capanɗe jeɗɗi hunde nde yimɓele hewɓe jondoraki maccu cakkito Mali e ley pul mabɓe o yo ñandi altudere nde fewde Argentine bangge ɗuɗum ano wiide kawrtal guɓal birki sembe calɗi AIS mi sore ƴaɓɓiɗen nde leydi Mali ndi ardike banggal médaillengaji capanɗe joyyi e jeenayyi ana e majji noga jeɗɗi kange noga e goho kalisi e sappo e goho bronze leydi Niger jokki ndi banggal médaillengaji capanɗe joyyi e jetti e majji noga e kange sappo kalisi sappo e jetti bronze leydi Burkina heɓi médaillengaji capanɗe joyyi e joyyi sappo e nayyi kange noga e jetti kalisi e sappo e tati bronze landiniɓe holti wiide kawrtal ngal feewi kawrtal iɗoɓal birki sembe calɗi AIS na sarta to Burkina toon
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radioji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark Suisse Royaume-Uni e kañe coopération Espagnol
les vidéos got jiltinaado do beme ande kesseɗana holita ele mudum wiide wam sukaabe yogaabe imotoobe e le bac hitan 2025 ndiwaabe saabi be ngadi nguykaaji ziyarata mayga tewti andude so tawi ɗum gonga nana so tawi ɗum pene keɗa sita sidibi
o vidéo ko yaata e sewnaaji jetti hollama do helle beme ande alarbaare noga e joyi lewru juin hitan ojñaɗiɗe noga e joyyi ɗum holli tawi imotoɓe bac leydi Mali nangama e guykaji ɓeɗe wondi e lamdete to journaliste debbo goto nde haala o journaliste hannden waɗegol imagol bac sukaɓe hewɓe liwama saabe guykaji caggal lugangoji amen waɗade mi tawi o kabar hollitaɗo e pene noon saabi le wi kanko directeur du centre national des examens et du concours Zeynou Agissa Mayga o holliti kabar heɓaka ko naari bangal guykaji le hitane hikka o holliti fa hannden wi centrifuge goto wala to imagol waɗa to hono ɗi guykaji mata caggal lugangoji amen kasin e masiŋaji beme ande kese ko noddirte hayvi modération ɗuɗu holliti wile temedere fo capanɗe jeegom e jeene hono ɗi kabaruji ana wawi moƴƴinirede to masiŋaji beme ande ko noddirte intelligence artificielle a wiyan sukaɓe ana wakki sakkeji mumen ana wondi e nadde sal to bagge hani waɗede sa ƴeewi fa woodi a tawan debbo janto o guite makko kañ e kine makko wonano han tawrede no famonta wi hono ɗi kabaruji ko heewi muɗum ana moƴƴinire intelligence artificielle saabu hono ɗi guykaji matakale centre examen fe goto li waɗego bag hitan ujñaɗiɗi nogajo leydi malɗo
keɗe jonka Mamadou Sama Sikou fo haltana en kabaruji ɗi haalaji muɗum mema sannele yontere ɓettiinde
en puɗɗiran ñalawma kedi andar ndu hettanade jongitiɓe go leydi Mali yambini talatare ƴaɓɓine nde ndeɗo yambere fanda muɗum yo ɓeydande jamar nde faamu e dow alhaali jongitiɓe e wadde noddago faabaji go waɗɗi ley Mali wattu mo alkadara jongitiɓe ɓeydi hewdi e ɓutugol sanne faabaji kabaru goɗɗo yo kawrtal dow fuɗɗugol demal ngal landini minsere demal ñande alalbar ƴaɓɓine nde laatiki sababu waltinde hakkille jamara nde banggal dabareji ɓamanaɗi golleji demal ka ɗon ndemoɓeɓe jogui suhula rafi engrais ngaji e hunande muɗum nde ɓe darata gouvernement o fa hande tinade hinnade ɗum en timmitiran kabaruji ɗi yambere noga e nayyo ɓerre ñalawma hertanago fedde golloɓe pharmacie le Mali ñande alkamsare ƴaɓɓine nde sisli o wonno natorgol ande kesse fratiji muɗum ley golle pharmacie ley ko warata ko ɗum laatiki sababu landiniɓeɓe tottodiral hakkillaji kamɓe e suudu ministére mabɓe e hultinde tiellaji ɗiɓe jogui e ley golle mabɓe o
sakiraɓe on paami ɗo mi kaddite kabaruji amen ɗi beete hannde honono andirɗon ni ono mbawi hollitidde em ko woni himmeji moɗon fo banggal no golleji amen ɗi yartani o gaɗan oɗo numéro o gaɗan capan jiɗɗi e jeegom capan jeenayi e jetti capan joyi e jeegom capan joyi e jeegom so ni o noddi oɗo numéro kami gaɗan ko woni e bawɗe amen fo yallam keeɓa huncande hoore himmeji moɗon oɗo journal kay e magasin ngaro jukkitade jon oɗo fo ono mbawi hittade ɗum ɗo gollirgal amen ngal mi noddirta ko noon foni o gaɗan 37321 mere mere no nga fanɗi ka fo kina tawɗon bunnoga crédit e le téléphone moɗon o fay so fay mboɗi taccitake tele hen fat jeeye fewni ko hono andirɗon ɗo e seeɗa yewtere amen nde wona jokkitede wassalam yo hawtira amin magazine kertnaado ha wallu nyalawma hande o ana mema hala tule njaarindi leede amin di holtama wiide tule njaarindi kanyum kan wondi hebude sembe hitani fukilo jiddi dum yarta leendi non holitiri wiide leful sa hengel non holitiri wiide dunki andan be ka waroji bidide ha walu ordo golle kanyum kan wondi hebude sa ordo golle ka kuteji mudum ana wondi yottaade sanne marobe dabaji le ondo nokku faabe keba daranaade dido chadel bilide hebugol ndiyam le dido nokkule ben do durobe ko hewe mu em ka fu nawrike bangal nawtorade gulliji waytino gullirta le dido nokkule yalla wakati njori kana heba ko hokka dabaji mudum ko nyama fa keben famtare anni ko fati ya tara hebani em do majjum do kejaabe kambe fati ya tara hebani em do majjum do fetam wadu sama se ko sita sidibe en yalle jam
la culture forager
lemugol di hudoji yo hunde tan ko nafata maral dabaji sa menem rema di hudoji me wurna dabaji amen so demal di hudoji jokinama ana nato sabe marin dabaji sedan do buri mar dabaji gewdi san
intensif pour l'élevage intensif
lingul do kongol docteur Burima Kanam Bay jangino lugoto do kabaru hawalu mimi hala ido hudoji di kiriba kulbali yo maro dabaji le la musikasu mo rema dun hudoji kasindini dabaji bima do latto sababu dabaji di heba sarfuf ko nyaama do dabaji di watre wakati tampini sanne sabi alhali hawaluji di kanko marobo dabaji o cultivide o do jogola keso o latto sababu margal daba era yirudo di do watuji di
mimi goto cotto kosan mi maro dabaji du menen jaati hono ko dum remata mi nyamne dabaji amen ko hudo ana wal lemede watti kede en nungu fu sa watti fuso ko hudo awama kon wa fudde wona kede wona nungu
pendant la saison pluvieuse
doji wultari di nakewi e wi kambe ndemobe be lusifaji lolirdi glisija brasharia panikom e maral falfa e wi kiriba kulubali damal mudun yata fe cagal tinare yakawere dum hala dobre jogaji
dans le champ on fait un lap
me tour han gesselen tofon cagam mudun me asa geede pamare me awa ko hudo ga gade ne lugata san sabi du ananata sabe geji hudo gon waasa fudde cagam mudun men watna du winne balebe du yalla ko hudo heba fudde sabi sa wadi he winne balebe du ananafa san dum e jogi watti juri
organique qui est à notre disposition
marobe dabaji hebe muti sigasu hulti bide dabaji mabbe fuddi jati nyamdi fahara sabi odo sifa demal sabi odo jogola marobe dabaji be jati sababu lobbo nyangul fahara dabaji denno bilata gutan e hudoji wattu ndungu non be cediri
burgu koni mi don dala
mimen ani burgu jati mimen ani ko noddete burgu jati joga ana rema dun nyamne dabaji men nokku futo jam bur hewde di hudoji ana futa ton joga ana tofa dun nyamne dabaji men sarifa alko do gotan hitan fusu kam tobi kon futtaade on ko kasin mimi yi yimbe hewbe ana lema ko hudo burgo do hunde tan ko jamaare wa naftrada hannen yalla an hokka dabaji en nyaama
ka odo sifa demal anda ka no feewi le mali hono holitiri odo maro dabo e wi mako hudoji fudoji sabi ndungu tan o andi
bingon bay
mi ngem andina remu kon ko hudo burgo hudoji fu andi le latten tan andi mi ngey
odo sifa demal dadi dabare bangal hawal ilu jeyda kulen reji saminoji to oji kewdi edi mo ini sanadun hawaluji non beedi wiide kanko lugotodo o docteur Burima Kanam Bay
remu gonde hudoji ana jogi nafa san sab ananato sabe faddade hawalji meden fabbuta kasin sammi dabaji martidi sab so dabaji martene pamdi ananato sabe hawalji meden be heba sammi tagal mudundu yili yila gon dabaji sammi mundu fandan sab dudu ana bonnan laddiji meden sab watti fu dabaji ana yido ladde watan non jogi kuteji mawdi do hawalji meden
oro sifa demal fuddi yirude le hirnange runde afrique buru fuftu leede senegal e burkina e widdunke embe dun nyammina sanne dabaji na sako dun basiji hakunde ndemobe e marobe dabaji wunde mawde jati sambinde deere sabi dabaji le lidimendi e bimabe